April on the track.
Hey, buddy. Hau kweli uko wazi, hau jifichagi, yo usimpe kichwa panzi. Mzinga konyagi, warembo ape zanzi na maji kwenye jagi. Wapunguze stress, kisha ni wapestimu wakini hagi. Mungu ndo mpaji, kanipa kipaji. Wanagoja nkai kimi, wanakuta sinyamazi. Yani warembo na kazi, henesi na zanzi. Yote watu wazima, kuna dogo kumtuma mandazi. Nalala na mchuchu, namka na supu. Meamka tajiri, lilala kapuku. Lizima na nguo, meamka mtupu. Kitandano, watoto na lia kama kasi. Okay, mimi na pombe kwenye red cup. Nukimbia unyonge chapu, menipala mia papu. Sone bado tupe tapu, hizo ni blessing. Naona aina haja kukiklose, kiki happening. Ina endi angeli, kwa pata ni channeli. Nyumba hii hayuzwi, ogopa matapiri. Viribopa na canceling, na maisha ni traveling. Tunenjoy thug life, tupaki makaveli. Unapanda kitu.